awunathi sifuna ukutholakala kuma estate mina ngikhethe ugod nabaphansi wena uthembe nami ngifuna ukuphila empile emnani bekeli ibheke abalele abavuke nangusayije nathi sifuna ukutholakala kuma estate ngikhethe ugod nabaphansi wena uthembe nisiyabangela bekeli ibheke alo msebenzi usiphumulisa ngamateste ma usebenza wemngane usenje imali yakhe iyophele matshe bekeli ibheke
Bekeli ibheke, alo msebenzi usiphumulisa ngamateste.